the money for what?
Hera Kalandanya.
Kindes.
Go on, Major Jams. AmbientJams.com.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class Music.
Kuchu, 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 kuchu.
Inguwa kupopo katerini.
Kuchu,
muwango tarade joseni.
Kuchu,
joseni mulongo velini.
Kuchu, 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 kuchu. Kuchu, 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 kuchu.
Mwone mipopo kele.
Kuchu,
jile mikonto kele.
Kuchu,
mwena kumikalile.
AmbientJams.com.
Yeah.